Suelele.
Ego, no.
Yeah. Ara flow wa chamziki. Acha niulize mashabiki. Eti ni four, au sio four, nikipendwa na wanawake, iyo ni the four. Chris Brown kuni follow Insta. Mnasemaje wanangu wa Abuja? Nikinywa pombe na silewi ni. Sad B kusanyi bantu. Kupendana na demu wa watu. Mindo pesa makaratasi. Nipe number demu wako ni kupe lucky. Ni four, sio four. Ni four, sio four. Ni four, sio four.
Oh, yo, ni four, I'll see your four. I don't flow could rap, come a brief face on the floor. Quit sheer from four. Ilona la la four, four, four. Demo wako kaku chitti. Ten a titi for daddy. Una physically fit. Like in a killer learn how think. Una jifanya la hitti. Bona top tennis and kupati. Eti hawa ku support. La wama zote wega kwenye start.
Badiri arano mvenyu akababira na maraso ya Yesu ariko we baguhanya mvenyu
gusinyizaga kwa jina la Yesu
oh sefo.